A lot of people can give up. It's easy to give up. But what's hard is going, nothing happened from that. I'm going to do the same thing again today, but I'm going to try to go harder. That's the hardest thing in the world. To get up every day and give 100% and be in the same position that you were each day, but mentally know that you're trying and trying and trying. That's a real grind.
Siyofezeka na mifiso zami, siyohleleka na mizinto zami. Yebo kunzima lapho ngikhona, ayoqaqeka la mafindo lawo. Ngizoyithola injabulo, injabulo, injabulo. Ngilobu nginakekela impilo yami, inhlupha kuyona isithasa. Yebo kunzima lapho ngikhona, ayoqaqeka la mafindo lawo. Ngizoyithola injabulo, injabulo, injabulo. Ngeke kuhlale kunje, ngeke ngihlale bumnyameni. Angithalelwe mina ukuthi ngihluphe, kunento engifumbethe kumele ngiyivule. Ngeke idlozi lami livume, ngeke uThixo angibuke. Ngizilwele izandla zinqamuke, kunento engifumbethe kumele ngiyivule. Sometimes vele kuzoba nzima, sometimes amalayithi azocima. Sometimes mele ngifunde ukulinda, kodwa sometimes nami ngizowina. Ngeke ngiwe ngingavuki, hayi ngeke mina angifuni. Ngiyavela impilo ayingivumi, kodwa kule simo mina ngeke ngingaduli. Sometimes kuyomele ngivula meso, mangonile ngicelela intethelelo. Sometimes kuyomele ngishisa impepho, kodwa sometimes kuyoqiniswa imikhuleko.
Siyofezeka na mifiso zami, siyohleleka na mizinto zami. Yebo kunzima lapho ngikhona, ayoqaqeka la mafindo lawo. Ngizoyithola injabulo, injabulo, injabulo. Ngilobu nginakekela impilo yami, inhlupha kuyona isithasa. Yebo kunzima lapho ngikhona, ayoqaqeka la mafindo lawo. Ngizoyithola injabulo, injabulo, injabulo.
Sizoba great.
Ngizoyithola.
Sizovuka vie. Sizoba great.
Mawuthi uNkulunkulu akayiphendule imithandazo yami. At least akaphendule ngamanga, ngoba ngiyazi ngikhona kuyo imithandazo leyo.